kufanya na mawazo mwenzangu bado anatamba anatamba alinifanya na mwia mwenzangu bado anavimba anavimba hata kisikiana asikie sione vya ile vina wenyewe vina wenyewe mwambieni sijapenda 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 mwambieni sijapenda 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 nimemaindi sijapenda 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 mwambieni sijapenda 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 nimemaindi sijapenda 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 Kumbatiana mnaenda wanakimbizana mwambieni sijapenda 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 mwambieni sijapenda 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 nimemaindi sijapenda 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 mwambieni sijapenda 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 nimemaindi sijapenda 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 bila chichi la chichi.